will work it. Prince to the sex for the men. It's a god, it's killer T. Wogo Burundi, that's a B.
Magic mix, call it the mage.
Burundi.com.
Ibi kweli ndona mini. Ni kweli mapenzi yanakuaga. Kile ambacho sikupewaga, kicho wewe unanipaga. Ile wa zamani kaniumizaga, nikaachaga mambo za kupendaga. Moyo ni mwepesi ukidungwa sindano, wakunaga tajizi ya kujikunaga.
Uzuri tunajua na since elementary. Mana nyingi tusha break up, then tuka make up. Get just keep your head up, never mind them haters. Baby vipi mbona siku siki tena, siku siki ukikiss mbona siku siki ukisema. Ando bize na chuo mama ulivyo sema, ando bize na job mama unavyo sema. Nakupenda nakupenda,
wacha waseme na kuzimia.
Na siwezi kukuacha,
wacha waseme na kuzimia.
Na popote sito kwenda,
wacha waseme na kuzimia.
Mie kwako nimedata,
wacha waseme na kuzimia. Na kuzimia,
lololo, lololo.
Wacha waseme na kuzimia,
lololo.
Me like you, you attract me, you make me happy. Me like you, you attract me, you make me happy.
Uzuri tunajua na since elementary. Mana nyingi tusha break up, then tuka make up. Get just keep your head up, never mind them haters. Baby vipi mbona siku siki tena, siku siki ukikiss mbona siku siki ukisema. Ando bize na chuo mama ulivyo sema, ando bize na job mama unavyo sema.
Me like you, you attract me, you make me happy. Me like you.